haibu kama katonda ofe watugamba nti alikonkona aligulibwawo noyo alienenya alisonyiyibwa naffe kankano tujja gyoli kisaffe tusasire bulijjo mpuliranga byogerwa anti samanya binangwira kyamataba gali mu biseera bya Nowa mukama emyaka ekyo banabbi b'obulimba beyongedde mu nsi yo taata abawambi b'ettaka twazisula onaye mukama katuddemu tino wetuti kitafaali mukulu erinnya lyolitibwe obwakabaka obukye lyoyagala kolebwe mu nsi eno ngawe bikolwa eyo mukulu tumemere yaffe ya buli nkya tusonyiwe ebibi byaffe Ganafe, but to send you one, I want to call her. Oh, we took to Twala Mukama, who came away to Locole, Tata, Changu, Changu, Changu.
Sala zetu.